Jande joni tani min tay sappo joyi studio kalangu habaruji e fulfulde koro nyalle jang hande sembe habaruji men haala filla hono biltagol har filla ko darto jo e mobila joji leedi benen gam batte war niger lati be ko na lawol tajini do en toyna malaville hande de enan dama wadi en nanano dum wontiri suudu sawara député be ko nanani wadi jonde mun dum en ko watto lebbi didi won ko jonde watto da kalando filla ko darto kulle kewde na dara filla jawdi golfirtendi useni tinni hore jo suudu sawara wadi denne ne kay kutuba maw nanni faware jondu hala filla ko darto yewtere men pindinol en garando filla ko darto fodugol nangi gam batte wadde dum yite courant noy wonno dum wontoro e leedi men niger latino do hore jo company mawdo kawji do filla ko darto ko kol kuro metteni jelek watna en yewtere do no dum wontorno Suman Ahmadou Diangata habaruji di andam di hirtina on jant kerto taydo do kettini studio kalangu fu yerno biirno mi oni ar lawol piltorgol hebama far filla ko darto hono ko dorko keldo to andam malville e le nyalaade ni endan ko tawadu ko na mobilaji kewdi sane no gonto no paddina paddude gineji mo hebi no bitoro dum du konda ni cagal dum wadama den ba yottade gaya horejo lumobe hono fawar jondu ko na tawto na gaya bita Alhaji Saidou Garba o halani bandi min Dawda Hassan o wi do miccito torraji ko himbe yi'e lawo golle balle jabbiide
minen beddol gol ni min godi beddol gotol goldu kangol bi watta bene nata leedi niger beddol goldu taji tajol maggol wadda ni min sadornan sanne gan gauri kamanaaje bayeri en fu bene min ciodata dum nyamriji didu fu yaadake hande kulle di wande ton fandorde lanaaji diyan din kam en kay filla mun to wadi amma handen ko ardibe be ummi dari himbe ben fu gadi daane warre jehi nigeria den gari bene gam hollude be denibe mu yele no kure de to are niger to Nigeria dum du hokkube sembe mo jinde beddolgol ko beddolgol mo ina dum hebi lawol ko nanna are yaada odu uytira
non wantiri kenya altiner fa handen ko dorko goddo fa e bagwaade der gallure terra don du konna ko dorko endan le mun ton babbe seke heldi ko dum heldi du konna ni wi'ama du konna sukabe don tawama don endan dum wadana wakkati yande sappo subaka sukabe don beddu goton tawde dubi sappo goton tawde dubi sappo e nayi nene ne kay gorko mawdo goto kanyon ko arti yottowi to endan o du kondani hono o witakena Zakariyaou Adama nani ko yi wakati mo warno
bo kulmani jinido kale
wala fu artudo yeyto mabbe na ko to ngaram potondirmi be chami goddo mabbe no leylo fodu oto no jomi dow oto du no leydal on no be tato min la sibi oto kay koingal mun taji dido be to du mayi mo koingal mun taji on witti no rawama e halaka kaltenka nyamey no suka be wurti namandere liki be dar boy wona be tati be chami non be goni be jodi no ibe darbo no ko simo ko dorko on wari sami do mabbe goddo do on kansedi e oto amma seni wiyama kolore jenyi do makka dun kam anda gam fotondira emu deyno dun samiri kubali ummi no njottorimi do wodi du suka kai sai munyal to ayida ya do niyata
wodi ndi garendi
yorno faana Zakariyaou Adama on enda halurni den suka do be won ko mayi goddo du konna su goddo du koy gam mun taji waddama do loktoror nyame do fa sawro non ele habaru ni tawa du kondan gendarme be taton kay won ko mayi dun du kondan waddi ton leer Burkina Faso nen ene kay du himbe tato du gollobe do kange kay en du kondan hojama dilidama goto en nan leedi indi non goto du kondan leedi Afrique du Sud kany e jaadi be goto jaadi leedi Burkina Faso dun du kondan wadena ala jabbinga gal endan nen to endan leedi Burkina fa wara jondu kondan ni hedoyde du e fa handen du kondan ni hara on onde de do on lettu garnde endam dun du wonno ko faande no miije himbe ko gollonobe filla ko darto jihadi kay woni ko hippitowi no kurne endan ko wadi bonande o enda yerno AFP federal de France hokko be baruji haliri alangal endan ni ko dun tawa du neddo indi on endan kanya neddo Afrique du Sud on endan e be tawde tatab o kawoni ono awjo mobile mabbe leedi Burkina Faso kambe tatab be on ko himbe goddo gardi e malfa dilde e mabbe do kangye kangye o du konda inatta won ko wete dum du kondani sobir leedi Burkina Faso no enda ciagal mu gendarme mabbe hokkana oda wulandu fiya ko kambe de be garfa be gada fa bon enda ko be ciakto be jebe chamono tuugol ben don bongol go enda yerno AFP on enda halir kandu konda kabar mu hebi tom nenne ne ka ko weto no ne nanama malfaaji dojji tongo mawel to wonto gendarme mabbe tawa maybe tato ben pukki dum du konda tebe paano faro jibo fule leedi jelgoji Burkina Faso noni faware joni habaruji di no tawadu kono e cap sahel kam wonno hono fedde leede europe no waddore balla mun yaade e fille ko dartinde nagu kandu konda ni hande de be gaddi balla mabbe yaade e leede so gejjade leede g5 sahel on enda gam batte jangine andine do kula trendaro je seria e kulle ko dart not ko taysen de bi gagnone hani wadde e makko no jogorte no hani nenene ka golle makko goldire fu dum waddini ko faware jom horejo e cap sahel niger o hali hal majjo dum do be gaddu non gam batte himbe andita fa woda
d'abord pour donc
arande ni dun daran nanga ben dun ande no be gadante den dun yewtino no kurto gononda ka wadi sogeji gattama den no kurede den ne taykoto ben no bawi puddi golle mu be kettinanto ko be yeso mu en bononda ka wadi biata mo jungo mun tawa hen fu no nangete den sakito dun durwo dun tabbintina labi kiti e do tanade labi didu dun durwo du dun doma hakke bibbe adama den sogeji di tawa kana caka jama'aari de der mum bombe be gonno duwi
cash parmi cette population
awana Frank Van der Muren latido yewtidi e faware joni Habibou Garba noni faware jondu ko non tawa hono yorno mbirno mi oni sudu sawar député be kandu fuddi golleji mi subako enda gollal gal du kondan ni inditirama gollal do fil arzu ko goltirte de leydi Niger don du kondal lebbi didi won ko hawrtande enda watta balde chapande jeegom wakati mo hawrne mabbititeni Hussein Tini horejo sudu sawar député be o waddi den e kutuba mawdo o haali jawab makko do filla ko darto golleji ko hante be gaddo mudun no jaa e der mundu kulle kewde den no wanno ko fahande ciagal mudun gongo Mohammed Antani Bandimin kandu yeto en yewdo e député wobbe be kaali ko be ji e der halaka dum wadama yewtere e fulfulde
horejo sudu assemblée o haali ko député be ben golli hande député be ben peccini wakkati mo ada do mu on o waddi filla hokkude sembe golle nani ko gubal partiji be ngala laamu ben jii e hala makko
abinda makaji
ko min nani dum ana ko heedino he ami alladu ko neddo golli kan yobirta joomu min boytake sanne gam hollude sadormaji himbe leydi alladu holli neddo amin fu gonga gam o hitake caka ami
ko kariya makaji
to horejo gubal parti wombe e laamu PNDS tareya Sadou Dile
president de l'Assemblée nationale
ardido suru député be yami himbe kolla bi leydaako himbe joba itte mu dede jobaaka du hana gomnati tan tampata himbe fu tampata o wadi filla golle gadaade illa député be cuba warde hande o halidu do silaji kesigo misali yewtinaade golle gomnati e député be bawi jehi daroyi gan kakinkina
hawrinde mabbe dida berenden leemu be yewtinto dereji ka jidi kawral jawdi leydi gollirtedi ko dub ujinaji didi e sappo e jeetati badde chapande jeegom dum watta hartimode golle dem be jewtinto lawo lamu do fi jawdi gollirtedi ko hitande warore
le andinode be gatni hono gubal partiji di galda e lamu ete dum FPP kandu konna ni andini wiidi ke wurtini parti biteda MDR tarna mo parti mo Adel Roubaid no enda han e le gubal mabbe gal enda sabu dum du wadi ciagal Adel Roubaid do enda yardeke hono horejo leydi hojiri wadi dum chawirte to enda han dum tokkay den e labi dibe jiddin enda noni faware jondu konto enda region mo Agadez du eden andi illung hono sap noga e jet lewru out warde noga e tet lewru septembre himbe jeni jena godi nyaw hono jonte latidi jomu no tuta no doggina dum du ko da wadi himbe kemdo e sappo e jeddon nangibe nyawgu en nan nayo won ko maayi do majjum dum wadi ko faana se hisama commune arditu kono kambur ko heewi himbe hembre e sappo e jeneen won ko nangi nyawgu dum wadi ko faande ni hono nokkur loktorol Agadez de endan faawarjo himbe don don no faddaano chawre dum wadi ko mi himbe bandrabe mi yeewdo e mabbe gam batte faama to wonto dum tawa Boube Moussa ka woni horejo faawarjo dum ko nan ni hono loktorol to enda Agadez maunde o halani dum Moussa Mamman
dans les passes on avait beaucoup de
der balde no bitide de min kebi himbe hobbe wondube e nawalla on de dum buitiri jongo nyawbe min gori min kaba men cuudi didi be itana ko worbe e ko rewbe miden don miden chawrabe e hokkude be safareji ko beydata ndiyam bandu e ko doguru safareji din yani min goni miden ko jirana be teddengi idum don do idum samto sanne gam fawarde hande min kebe fu maydo der loktoronde wonbe no mayan der loktoronde fu tampo ko wadde benno
e ki de sadda l'admission
nanu wantiri ko watto himbe ujunaaji don e kebe jeddo e chapane jo e jeegon kay won ko tewti hedde talkuru ciagal hono be jangi be baawi jande mabbe do filo ko darto nyawtigu de hono der mabbe ujune kebe jeddo chapane e jeene kay ngon ko kebe talkidin endam dum wonno ko wurtina kebo gol enda e le nyala de endan ujune e jeddo woni hebayi talkidin enda e le tewto gol do hono burtindo du ko da halaka woni biete docteur hono ranaw abashe kany woni ko haali hala ka seket nanen no dum wadiri to noni woni honno dum wadir noni noni faware jondu konda ni honno tawa har filla ko darto hono fedde leddi Niger hawjinde hono dima ko bibbe adama be tel CNDH kandu wurtini andi nordo filla ko darto hono wadda ballaga mudum gam batte fonda hakkunde gomnati leddi Niger kany e jangino mawbeetebe hono be syndicat mudum en woni e leyi faware jo murter balle de nundu gam batte heba jannde heba ya yeso tawi hunde fuwarta fa do dum nundu konda ni be bi himbe be fu yarde ke be nata hakkunde mudum en fa be ngada potal e pamral hunde ndu ko lati den andini hono syndicat o no woni e greve no woni e murter golle e lutta le 1 septembre ko jabbi dum endan sabbe bi hono fuddanoma jubaki no wadde to endan universite dan dikku dan kolodo mo maradi noni abaridi kettino ne fulfulen tawadu konda fa hande en har filla ko darto durugol dum du konda ngam batti himbe turobe e gobe hono leydi e leydi himbe leydi Nigeria foto e batugo ko arto ne dapango dapawo to ngenda leydi Togo dum du konda ngam batte faware jondu konda ni himbe hala do filla ko darto hono durugol gon haani wadira Ahmadu Umar bi tedo bello mo aren o fulle ne ke ruket Adramani ne hawrinde wadde en woni koromayre
Kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
har yotal men pinno de andi leydi Niger kan tawa leydi arandele leydi Afrique latine muuyi goldudde nawtorade hono faande nangi gam batte wadde yite kuran nenne ne kadu kono ele duubi din don dum fuddanabe dum golle sanne hono biyetedo fa hande Bukari gane latir ka wono horejo hono faande sarus kawji do filal lan tardi leydi Niger ko eten Niger lak do endan o holli o wi walam jaaton ko subano gam batte kollol majjum wade golle majjum wade nani yewtordo yewtani Muktar Muhammadu lati Muktar Hamadu lati do bandi min jamimo do filaka
do der leydi Niger kejoram hite kuran no lati sadordam sigilaji e golleji kewdi no tawa do fi podol nange wada dun hite kuran
ya be de panneaux solaires puisque
midan gorno sigila wadu de panneaux solaires o gan sarusi onon sonno dum professeur Abdou Mumuni Allah ya fomu kan arti wadu de filla panneaux solaires o wadi no ba pompiji golli doji panneaux fay dun nawtorodi idun yarna ton kaliji bosa bangu mido wawi du wi'i ko hakkillo amin no he panneaux solaires o gan no wodi pompiji dimi ngadi di kam en kay fotay batteri to nangi wurtake fu di gollanta dum du nyanyal no gando iri magal ni leedo tuba ko be tuugi fa gadi panoji solaire handen di amma minen der nyanyal hore amin gal min ngadi ko nawtoro nangi wulna diyan yorna kulle gom min ngadi no ba katane majjum amma Allah hokkay Abdou Mumuni o sabbungo ko timina golle de
sigila o sigila nijelek no illa ko boyi nanoy
min bawa bi ko dum sigila nijelek sigila amin o ni tefana leedude sembe company o gam wakka Lady France do labi higiraku yamino de miden bawi gadi goddum fa wallirami dem min cubi gan siade dara de miden bawi jari dum yeso nanu de min potay do ballaka gam miden godi ko min gidi wadude e yarude yeso fa hakkiloji himbe de kake do majjum ibe nawtoro dum du sanni wakkam min bi isarusi oner sol duro yara golle de yeso minen ni jelekdu min kinga masinaji min jokka boggi din e ko horifu ballaka wadaino ka filla hitane dubi ujunere e keme jena e la jina e ko deki fillam mum woni mi do wadana andal Abdou Mumuni galduni dun nawtori Etats-Unis e lede tuba kobe na bien lede duniyaru gum gen yarude gadol pano solaire o yeso ko hanuno woni wi'e hande eden ardi hande sigil o singake no wodir der leydi meden amma wakkam min gi ayno nafaka balla mabbe ka sai min passite
e do don ko habaruji me fulful tilimi accida o assumana sina wadda habaruji e hausankore bandirabe me horibe du garan wadda e demle korid assalamu alaikum balante jamwal